Ebibadde bisibye mbeera obwedda ndi eyo sirisenga mbala ennaku zetwalagana omwana bwampenyesaako ne nkakasa olunaku lwaleero bwetyo kadde ne njisuulamu abagenyi tebansooka mu kitaala kyokka mwatuuse dda bannanga omutima obwetta gunnuma omwana mmuleese mu kisenge kaawulidde ekyo kati ajaganya wabula weebale butanswaza kutuukiriza ndagaano yaffe n'amaanyi kati nfunye kakasisaaya ggwe mwennyini lulaba obulungi abatakasi bawulira mmwe obugalo sibuwulireyo akaluulu ka wano nkamanya envuga ono kamwanjula babadde beepanka lwaleero ono kamwanjula babadde beesunga bakubye ennamba ono kamwanjula babadde beepanka lwaleero ono kamwanjula babadde beesunga bakubye ennamba alina maaso agatukula ng'omuzira yono alina hayite entambuza kannaginnaki taata maama b'enganda b'emikwano saba mmusale kulwa muwala wange ono ye mulungi abasinze ono kamwanjula babadde beepanka lwaleero ono kamwanjula babadde beesunga bakubye ennamba ono kamwanjula babadde beepanka lwaleero ono kamwanjula babadde beesunga bakubye ennamba alina maaso agatukula ng'omuzira yono alina hayite entambuza kannaginnaki taata maama b'enganda b'emikwano saba mmusale kulwa muwala wange ono ye mulungi abasinze lunaku lwe luno lwennyini lwe wasuubiza okujja maama taata bonna abasanyufu kino okoze kyafaayo bangi basuubiza ne batatuukiriza onzijja ku ggwe gy'obwetta omutima guntunduga n'ebirabola boolese osima obwekulwa abazaala wamma mwerire okuzaala kujagaana 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 okuzaala kujagaana ono kamwanjula babadde beepanka lwaleero ono kamwanjula babadde beesunga bakubye ennamba ono kamwanjula babadde beepanka lwaleero ono kamwanjula babadde beesunga bakubye ennamba alina maaso agatukula ng'omuzira yono alina hayite entambuza kannaginnaki taata maama b'enganda b'emikwano saba mmusale kulwa muwala wange ono ye mulungi abasinze ono kamwanjula babadde beepanka lwaleero ono kamwanjula babadde beesunga bakubye ennamba ono kamwanjula babadde beepanka lwaleero ono kamwanjula babadde beesunga bakubye ennamba alina maaso agatukula ng'omuzira yono alina hayite entambuza kannaginnaki taata maama b'enganda b'emikwano saba mmusa